Incwadi yokuqala kaTimoteyu isahluko 5. Ungayikhaca indoda endala kodwa iyale njengoyihlo namadoda amasha njengabafowenu. Abesifazana abadala njengawonyoko nabesifazana abasha njengawodadewenu ngenhlanzeko epheleleyo. Yazini abafelokazi abangabafelokazi ngoqobo. Kepha uma umfelokazi enabantwana noma enabazukulwane, labo ke mabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufanele ukubazali babo ngokuba kuyabongeka lokho phambi kukaNkulunkulu. Lowo ngumfelokazi ngoqobo osele yedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlale unxuse nasekukhulekeni ubusuku nemini. Kepha lowo ozinikele ekutamaseni ufile sekhona. Yala ngalezo zinto ukuze bangabi nginokusoleka. Kepha ke uma umuntu engabondla bakubo kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa mubi kunongakholwayo. Makangafakwa esibalweni umfelokazi uma engaphansi kweminyaka engamashumi ayisithupha owabe ngumfazi wendoda inye. Ebonga imisebenzi emihle uma ondlile abantwana, uma engenisile ezihambi, uma egezile izinyawo zabangcwele, uma esizile abahluphekayo, uma ekhuthalela umsebenzi wonke omuhle. Kepha abafelokazi abasha, ubenqabe ngokuba uma sebetamasile bedela uNkulunkulu bafuna ukugana, banokulahlwa ngokuba bechithile ukukholwa kwabo kokuqala. Futhi ke bafunda nokuvilapha, bezula izindlu ngezindlu, bengavilaphi kuphela kepha behleba, bezigaxa ngokungekwabo, bekhuluma okungafanele. Ngakho ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane, bazala abantwana, baphathe indlu yabo, bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. Ngokuba nangalokho abanye sebechezukele kuSathane. Uma owesifazane okholwayo enabafelokazi, mabakabasize ibandla lingasindwa ukuze lisize abafelokazi boqobo. Amalunga aphatha kahle okuthiwe afanele ukutuswa ngokuphindiweyo, ikakhulu lawo akhuthalela izwi nokufundisa. Ngoba umbhalo uthi, ongayifaki isifonyo inkabi ebhula futhi isisebenze siyifanele inkokhelo yaso. Icala eliqondene nelunga ungalamukeli ungangawofakazi ababili noma abathathu. Abonayo ubasole phambi kwabo bonke ukuze nabanye besabe. Ngiyaqinisa phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha. Ungasheshe ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye uzigcine ube mhlophe. Ungabe usaphuza amanzi wodwa, kepha phuza iwayini eliyingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthakathaka bakho obuvamileyo. Izono zabanye abantu zisobala, zibandulele ekwahluleleni, kepha abanye ziyabalandela. Ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala, naleyo ngenjalo ingesitheke.